Daddy Bird, future of the game. How they do it for my people, now you do it for fame. BJ the name, let's go. It's the boom bap, sauti ya kita. Hii ni kwa wote wajane na wenye njaa. Badilika kama saa kwenye giza ni taa. Tokea magetoni uboga ni shakata. Another headbang, hit maker, Jay na touch. Amani kwa mwanangu darasa, ni msato kama mzazi tuva na DJ Flash. Tunapaga misa anga za wana mwana jisaj. Tumesha ruka viyunzi mbali mbali vyatari. Tumetoka mbali R.I.P. Thomas Mashari. Ndio maana tunacheka tu hato pija na kiss. Tuchape hata risasi tunatoka Katundu Lissu.
Yeah, nimezaliwa kita na mbindo zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumbingoni mina tetea kita. Mina paga misa, paga misa, paga misa, paga misa, paga misa.
Stack on and on and on like this. Saka vumba saka mapende lakini peace. Watu wa walali sadali usiji mix yani. Here come the sound of police. Maisha pokas na mitikase mwendo kas. Leo mepata kesho mekosa ndo wa wasi. Hiko mafans watoto na marudisha class. Mwana msolo fa ganzi vito vya plans kwangu duanzi bas. Mgodi unotembea ulo shani na zaga zaga. Toko na vyo toka zipopo sugwa gaga. Roya tajiri kama mengi ya kusaga. Haina shobo dundo shoboga ni vunje chaga.
Mikumi stand up.
Umoja nguvu yetu mshikamano na upendo kwa faida watu.
Moroboro stand up.
Mdi kasoro bahari na maji ya tiririka milima ndo asili.
Tanzania stand up.
Mbuna bunduki mchana kuope na watu sojulikana iko wapi ya mani ye.
Africa stand up.
One love, one people, one continent. Sote ni ndugu ndo kauli yetu.
Yeah, nimezaliwa kita na mbinu zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumbinguni mina tetea kita. Mina paga misa, 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 paga misa.